Tumeumbiwa kupenda na upendo unatenda ndani ya mwili huu. Ndo kusema na kupenda, hey baby boo. Nimewaza nimekonda kisa wewe tu. Nimechoka kubuza vidonde fanye siku kuu. Leo hii usijifanye usiki. Karibu tuungane kama Aika na Real. Wala siki mbini konawe paka hii. Dakika tuzikane tapote mudahir. Kama dula yono miyaro. Na kwa konisha kuwa toyo si banduki ngo. Kutwa na miladi ayo kujwa how you go. Pita kwenye kila mitanda unone sura yo. Tukwa mpasa na magumba ila kuonga ndo sijapenda. Karibu uwe mchumba kune unyumba takavu ujenga. Kwa zanta anza na mimba katumba mbuyi weza sarenda. Kisha nita kupo majumba pesa magari kwa nyona kupenda.
Love me, love me, love me. Baby just love me. Love me, love me, baby just love me. Love me, baby just love me. Love me, love me, baby just love me.
Atusha visha petandwa then what, hey. Hebu acha kujishongondwa nipe na fast, hey. Au nakuwa na wasiwasi wona sina pay. Chana na wachia doa mini mfuasa yu.
Nachuta kutapata, hatu kenda chini hadhi mini takufata. Sinioni sipo shuli niko smata. Popote pale ulipo nipo na nime waka dati.
Nani na true love na wendo ne kupenda wapi tenda jipisha. Yo, come on be a spender tora up. Mambo ya weka bombo kamilishe wangu ba. Cheza na mi, imba na mi, ipe mapenzi ni kupenda ni. Wengine lagai walaya kwayo kupe kukonjo kwa COVID-19. Ivu na choma bia barini. Kijana kesha fall in love and choose set him
love me. Love me, love me, love me. Baby just love me. Love me, love me, baby just love me. Love me, baby just love me.
Love me,
love me, baby just love me. Wanna see you just love me. Baby please love me.